arimfite umukunzi twakundanaga yari byose kuri nje ariko iminsi ni mibi yaramamagaye ariko afite agahinda ati ngiye kwiga hanze ngwino nsezere nacitse intege ariko ndikomeza ni ego ni byiza kuko uzagira ubumenyi gusa reka nkwisabire oh na 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 nugere i mahanga sheri uzanyibuke uzahura n'abasungu gusa uzanyibuke uzahura n'abakungu gusa uzanyibuke nuzanyibagirwe baby uzanyibuke nuzanyibagirwe mukunzi uzanyibuke amarira ndumva atangiye kugwa sinshobora no kubihagarika ndabizi ugiye kure yanjye kandi ntuzagaruka vuba uzahura na benshi bandusha amafaranga uzahura na benshi bandusha nubwo burangera gusa icyo nge ngusaba uzanzirikane ntuzibagirwe twadusezerano nugere i mahanga sheri uzanyibuke uzahura n'abasungu gusa uzanyibuke uzahura n'abakungu gusa uzanyibuke nuzanyibagirwe nibagirwe mukunzi uzanyibuke amazi arashyuha nibagirwe iwambeho ibishasa agira nabyose sizahabu abo ubona bose mukunzi nibazagushuke never forget promise you gave me my love never forget promise you gave me my love uzanyibuke uzahura n'abasungu gusa uzanyibuke nuzanyibagirwe mukunzi uzanyibuke nuzanyibagirwe